Excel Liza, Excel Junior.
I've had his hand in this one.
Tutando lwako ulinika balfu nayo ansifuni kwando ezo pini ntibane sinomcho tatutando lwako ulinika balfu nayo ansifuni kwando ezo pini ntibane sinomcho yazi nikhumbula back days. Yellow baby ngo kena ndiqala mkwela before sanik benje when waketu yonchitela yathi tsathu class someone uvela kwemzindo yodla ansamfuna umjolo mna cause uvela usbon so car belizama ngakoko to show you kub ndiyakuthanda but wena waketu ndlala anza kufuna embilweni ya embilweni ya tatu tando lwako ulinika balfu nayo anza funi kwando ezo pini ntibane sinomcho tatu tando lwako ulinika balfu nayo anza funi kwando ezo pini ntibane sinomcho ungalithatha uthando lwakho mna ndizikhuphile empilweni yakho andisasifuni ingxabani ndidikiwe kubethwa ngesilolo yathi wena uyandibhida uyanxanya into yenza intlista kuba uyazi uba ndiyakufila uthando lwam ndiza kunika yuma only one ndiyakudinga andizukuyeka ndiza kuplita xa ubona itshomi uyandibhida and loo nto yakho uyadika ungalithatha nono ndithikiwe zizilolo benza uzisi ngomo xa indlela okwenza ngayo wena indenza rongo tatha uthando lwakho ulinika balfu nayo ansifuni kwando ezo pini ntibane sinomcho tatha uthando lwakho ulinika balfu nayo ansafuni kwando ezo pini ntibane sinomcho wena wanthembisa wathi uzohlezi unami undishiyela nilavi ndingalali maxa onke ndicingana nawe sendiqinelwe ingqondo sendiphele namacebo because awukho thantshelo ngasifela njani mini nobusuku ngandtholi yazi abantwana bayathanda banengane so I am show you some love some love some love I am show you some love tatu tando lwakho ulinika balfu nayo ansifuni kwando ezo pini ntibane sinomcho tatu tando lwakho ulinika balfu nayo ansafuni kwando ezo pini ntibane sinomcho.